Wadhione wako punguza stress. Kumia pressure mwene. Yeah. Okay.
Think it down. Think it down. Dusunge wale pressure. Think it down. Think it down. Dusunge wale mawazo.
Aya.
Katika.
Yeah.
Katika.
Dingisha kila pali, eh?
Katika wale pressure. Katika.
Ukitaka kusoba ha.
Katika. Katika wale mawazo.
Maisha ya maiko na pressure. Wasipo kupenda jipende mwenyewe. Napange usilazimishe. Pambana Mungu atakusaidia. Natondonga iti mwendesi ya wando. Wa mwita nukwa ili ya maundo. Think it down you.
Think it down.
Wewe.
Think it down.
Watika.
Dusunge wale pressure.
Ukele moko.
Think it down. Think it down. Dusunge wale mawazo. Katika. Katika.
Think it down.
Katika wale pressure.
Punguza pressure.
Katika.
Maisha ni mafupi.
Katika.
Eh?
Katika. Katika wale mawazo.
Osa kina yaku. Noisunga na feelings yaku. Yeah. Wadhini wakumia stress. We got very sober. Yeah. Baby ya mauta gethanu ina mauta mwene.
That you know. Ukwa nani wakavinda. Baivata wakutinda jine sitwesi. Duke mene wae maunengu atenjoni. Atenjoni yanga ini ya ukwenda. Nondondu meando kunenga atenjoni. Na mwiso maizo kutumbi anai. Kavalo sunge nundu wadhi ninda wang. Ndosi ni maya kuola mawazo. Asiwe.
Think
it down.
Wewe.
Think it down.
Think it down you.
Dusunge wale pressure.
Think it down kila bandu.
Think it down. Think it down.
Think it down kila muda.
Dusunge wale mawazo.
Ndo tingi dhia mao.
Katika.
Ona giri mbati ocha.
Katika. Katika wale pressure. Katika.
Aywe.
Katika.
Woo.
Katika wale mawazo.
Nyenzunge, nole pressure. Kelele wacho witu mangombe. Itanywa kiguye kanzunge. Kelele wawanda windonya. Nundu kwa kelele ni motivation. Nduke yende siye muna kula kuyandu. Watio wakwe kana nando maimuvea. Onaweka tama ukume na maika kwenda. Weka nesa maka kuiva na udhoku. Think it down.
Think it down.
Ooh.
Think it down.
Ukilia moko yolo dingete.
Wale pressure.
Think it down.
Think it down. Think it down.
Hey.
Dosunge wale mawazo.
Think it down mwendo waku.
Katika.
Aywe.
Katika.
Hey.
Katika wale pressure. Katika. Katika.
Yeah.
Katika wale mawazo.
Think it up. Wete mbu. Moko yolo 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 yolo. Yeah. Bambi. Maundo, nundu andu menene akute.
Katika, 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 wale pressure. Katika, katika.
While you